Bwana Nkezabera, kuki hano muri Amerika abantu bakomeje kwibaza impamvu uriya muntu yishe abantu 49 bose icyarimo?
Abantu barabyibaza kuko bitunguranye. Urabona uriya muntu wishe abantu yabishe asa n'ahata, iyo nubwo yari yaguze intwaro ntabwo yari asanzwe ari umuntu wakeka ko yarimbura abantu bageze hariya. Kandi uburyo byabaye ugasanga abantu bibaza babona harimo ibintu yego wenda by'ubugome bwo kwica abantu, baribaze ku kibazo cy'indwara zo mu mutwe n'uburyo bworoshye bwo kugera ku ntwaro. Abo bantu rero baravuga bati abantu barwaye indwara zo mu mutwe bamwe bashobora gutomboka ntawe ubizi. Kubera iki? Abantu ntibivuza cyane, hari abatinya kubivuga kugira ngo babe bajya hanze bavuge yuko barwaye indwara yo mu mutwe kuko abantu bababona nabi. Ariko nanone mu byerekeye uburyo abantu bivuzamo hano y'indwara zo mu mutwe, usanga bitoroshye. Ntabwo ari abantu bose bashobora kujya kwivuza, ugomba kugira siranse. Ibyo rero byose byahuriranamo abantu bakarebana ku ruhande bavuga bati
ni ikibazo gikomeye cyane ko muzi neza umutungo, ndavuga amafaranga Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bishyira mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba ku isi. Ikiri umuntu yavuga ni uko iki kibazo cy'ubwicanyi cyahagurukije abanyapolitiki hano muri Amerika, ku buryo musanga kurwanya iterabwoba cyangwa se intagondwa bizoroha.
Ntabwo byoroshye kuko nubwo bavuga ngo uriya ni intagondwa, urabona hari n'abavuga bati nta nubwo twari tuzi yuko igihe wagira n'ibitekerezo byo kuba intagondwa. Ni ukuvuga ko ari umuntu waje ndetse umuntu yavuga ko yari ameze nk'abandi, ariko twavuga ko yatombotse agatomboka afite ibirwanisho abona no kubikora byegereye. Biriya bibazo rero ntabwo kuko byoroshye kuba umuntu yabirwanya kuko ni ibibazo bivanze biri mu bantu. Ikintu abantu bakora ibyo ari byo byose yego ni ugukomeza kwirinda, abantu bagakomeza gushaka uburyo bwo kuba barinda amazu abantu bahuriramo, ariko rero hakaba no kuburyo bakomeza gushakisha ku byerekeranye cyane cyane n'ukuntu abantu bavuza abantu bagasuzumwa cyane cyane. Ariko nanone ngeze ko mbitekereza uburyo abantu bashyira imbunda byoroshye kandi atari imbunda zoroshye, ugafata imbunda z'urugamba ingana kuri uka umuntu akagenda akayigura nk'ugiye kugura igitoki, nabyo ni ikibazo gikomeye.
Ni ikibazo gikomeye. None se mubona nyuma yicwa rya bariya abantu bishobora guhindura ingamba cyangwa se uburyo abanyapolitiki babiri basigaye mu matora ya perezida w'igihugu, murumva aricyo bihindura ku buryo kwiyamamaza kwabo bikorwa?
Nge ndabona ntacyo bihinduraho kuko inyuma y'abo bantu nubwo bo bishakira imyanya yo kuba perezida, biriya bintu biri mu bantu bakora intwaro NRA izicuruza. Ariko nabo bakaba bavuga ko bashingiye ku mahame y'Abanyamerika, bavuga bati Umunyamerika agomba kugira kwirwanaho, agomba kuba yashobora kwirwanaho agatunga imbunda nta bimutegetse. Bakanavuga bati ndetse iyo koko imbunda yegurica, ariko abantu nabo iyo baramuka abandi bose muri bo hari abafite intwaro wenda baba birwanyeho. Ibyo ni ikibazo gikomeye tazahindurwa na bariya abantu bapfuye gusa, ahubwo tugomba gukomeza kwigwa ku buryo burambuye. Urabona intege Perezida Obama yashyizemo kugira ngo bihagarike bamaze kwica abana hari haruguru
muri Connecticut.
Muri Connecticut urabonaga ari ibintu abantu bose basa n'abavumva. Ariko icyo kibazo cy'intwaro kirenze n'ibyo bintu byo gucuruza intwaro bafitemo amafaranga, hari no mu muco w'Abanyamerika bavuga bati nta muntu ukwiye kutwambura intwaro yacu.
Turetse se abanyapolitiki nyirizina bashaka imyanya ya politiki n'ibindi bijyana nayo, turetse n'abanyemari cyangwa se abakora ubucuruzi bashaka amafaranga yabo, ku munyamerika usanzwe ku muturage murebye aho mutuye namwe ubwanyu, ubwicanyi nka buri hari icyo buhindura ku buryo umuturage usanzwe abona ibintu?
Bugira icyo bugihinduraho, ahubwo rimwe na rimwe buhindura ku buryo bubi. Hari ubwo buhindura abantu bamwe, hari bamwe bavuga bati biriya bintu bahishyano bakwiye kuvanaho bagaca intwaro bakareba n'abazifite, ahubwo bamwe benshi bakazibambura. Ariko n'abandi bavuga bati kandi nabo bariho bavuga bati yewe biriya bintu birakomeye dukwiye kugura intwaro. Nk'ubu ugiye kureba abantu baguze intwaro kandi nini no mu mubare wabo usanga wiyongeye. Abona rero ikibazo kidakemuka mu mwanya umwe. Hagomba kubaho ingamba nyinshi, hagomba kubaho ingamba za Leta za politiki, hagomba kuba no kugira ngo abantu barebe uburyo bwo kwirinda, ariko nanone hakaba uburyo bwo kugira ngo abantu bumvikane bavuge bati biriya bintu nitutareba neza bizaturinda.
Ndabashimiye cyane. Bwana Antoine Nkezabera ni impuguke mu bibazo by'imibereho y'abantu, tuvuganye ari mu mujyi wa Raleigh muri Leta ya Carolina ya Ruguru.